brother, step up. If the doors close, it's important, look at it. Hope for success, it's a wake up. Usuku nobusuku, mthandazele uphuma kulo mkhukhu. Isimo asishintshile lo mkhukhu, phenduka igugu. Thule kakhulu, still in the empty cuckoo. Isimo awushintshi, sithandaza uNkulunkulu. Nothing come easy. Vubu zenzele, subu meslegelele. Izandla ziyagezana, impintshi ngiqoqele. It's better that we stay together, kuze siphumelele. Umuntu umuntu ngabantu, soma wedwa uphelele. Sihleli sibukile, sithulile, umhlaba ujikile. Kube silambile, sifesile, kodwa siqashiwe. Nyaka ihambile, still iphupha lifeziwe. Izandla ziyagezana, kodwa zami zingcolile. Ubuntu kuphelile, uzansi ushintshile. Senza bamhlophe, umuntu akasabalekile. You'd rather save a baboon, give it a shelter. Yena emgaqweni lokhu ehlalile. Uvele ngale, kuzibile. Makuthiwa owesimame nomntwana emhlabeni sebeshiyile. Izandla zethalwe zophuma ngebheli, gcine litanasile. Omama balile.
Nelo Peace.